na ajia kubanga azie kibichi.
Mugevi ugula mwalu na kuolua lero sentebe uwegomba alia shigandaro mdistrikti wa Mayogeye ingenya Henry Matoni Mokisa. Alazo kugwa mwamanyi olua bantu sachino mwabagenda maso ngapako isabubi obutimba owa government obubawebwa okusobola okwetangira okulumibwa NCD. Wamu n'okwe wala okukwatibwa ekirwadde eky'omusujja gw'ensiri. Matoni Mokisa agamba nti abamu ku batuuze bannayuganda. Matoni Mokisa agamba nti abamu ku batuuze ku bannayuganda bakozesa bubi obutimba buneeno ne babukozesa mu mirimu emirala okuli okukwata enswa, okwanikako emmere wamu n'ebintu ebirala. Bino nno nga bivvoola ebiragiro n'okulungamizibwa okwateebwawo gavumenti mu nsonga ez'ebyobulamu. Mutisaba dayogera muko na batuze haba kuchalo chena marege hechisangwa mo Kigandaro sub county oba mugomba alia Kigandaro mdistrikti ya Mayoge mulukiiko olukubiddwa nga lutegekeddwa ministry ey'ebyobulamu ngeri wamu ne Makara University's Child Health and Development Center olwo nno nga lubiriddwamu okusomesa abantu ba bulijjo ku butale basobola okwetangiramu okufuna ekirwadde eky'omusujja gw'ensiri. Ono n'akinoganyizza nti gavumenti eteeka ensimbi mpitirivu ddala mu kugaba obutimba buno eri abantu ba bulijjo okusobola okwewala okukwatibwa omusujja gw'ensiri, kyokka abantu mu kifo ky'okukozesa obulungi obutimba buno okubwebakamu abamu ku batuuze babukozesa bubi ekiviiriddeko ekirwadde okuba nti kyeyongedde nnyo ensangi zino. Mukisa alagidde abasawo ab'ebyalo oba bayite ba village health teams ba VHTs okubaako kye bakola okusobola okuzuula abo abakozesa obubi obutimba bw'ensiri.
Government yetu lesente miti data mbiogla haya abantu kwa uti mbaba vusule mjaba abugeme sansu abandi vajaba abugeme saa tema li mchiva chukulwe chichia amu chabu temo inu vango mungu kusula kuzula mkaka ula mungu obo vuta ili katia vanga vango vuruwa ili wensi ni obumu vuruwa ili obulifu itava ati haire so ni kusababu sabe umeleko kuko isobu ti imbogu mbintuwe vichamu kwa chuti okua dana na kati mbaka government mboli kukageme sensi maso kula giraba vye chitivuli kuchiazu omungu kwe vande teranga alikugeme saa penso akatimba alikujua kuvugisa akatimba ndija kumukola ku ngama teka galagira sija kuleka muntu oyo waina akatono sija kumugemesa gira kusi waina akatono ndija kumugema muntu wali mumbu gadama teka ate asavinge chiba nireze
atwala ebyobulamu mu disitulikiti ya Mayoge ya Dr. Asmani Basembeza ategeeza nti mwaka ogwedde mwezi ogwokubiri ministry y'ebyobulamu ngeri wamu n'ebitongole ebirala ebyebyobulamu bavayo ne batongoza eddagala eppya ery'okugema ekirwadde eky'omusujja gw'ensiri oba malaria vaccine wakati w'abaana emyezi etaano ku myezi mukaaga egy'obukulu. Basembeza ategeeza nti bakyagenda mu maaso okulindirira okulungamizibwa ku butya bwe basobola okunywezaamu okuziyiza obulwadde buno obw'omusujja gw'ensiri, bwatyo n'asaba abasawo b'ebyalo okukunganya byonna byonna ebikwata ku nsonga eno okumanya abaana bameka batuufu abakagemesebwa ekirwadde kino.
Omwaka ogw'okuwere mwezi ogw'okubiri minisitule y'ebyobulamu mu Uganda n'okugamagana ekitongole ekyebyobulamu mu iwanga lyonna nga libita mu kikeete sebeeta kya kazi ekiyamba kugemeza kyaleeta kyaigulawo okugema okwa malaria mu baana abato kakati ab'emyezi ebiri paka ku myezi mukaaga. Twajja okunoonyereza abandi abazaire bano n'abitundu ebirala nga tibaidi kuliikiriza baana bano bato, wajja okweyagaana waba n'amagi waka watunda eigi wajja wamugulira kabalagala olw'okuba omwana alirire ki kabalagala. Wayagana abandi ngalowooza nti endya ennungi tegeeza kulya bitaafutaafu ebisavu ennyama n'ebirala ekiny endya ennungi.
Tusobodde okwogerako ne Dr. Arthur Mpimbaza okuva ku Makara University's Child Health and Development Center n'agamba nti ensonga semasonga eyabaviiriddeko kuba nti babeera mu kitundu kino kwe kulaba nti boogera ku nsonga ey'ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri kino nno nga kikyeriisa enkuule mu baana abakyali abato era nga bangi nnyo baluguzeemu obulamu mu ggwanga lino Uganda. Ono annyonnyodde nti abaana abalwadde omusujja gw'ensiri babeera banafu ddala, baba bakola bubi mu bibiina ate nga baba tebakula bulungi bwongo bwabwe. Mpimbaza ategeeza nti buvunaanyizibwa bwabwe okusobola okunoonyereza n'okutegeera lwaki abaana bakyagenda mu maaso okufa ekirwadde kino eky'omusujja gw'ensiri.
Chisule sewa no wadi waita yungu malaria Mbonga wa Muruganda wajita omisujia kwenzi Wachi kuri wano wale wafisa kwenzi Kisoka wano Muruganda omisujia kwenzi kwe kulikuwa kukuta abana Atenga ngala bagusunia heli Chirafa bafune chicha kwela nga banafu Chirafula buronji, chirafama buronji Nebu ongo vladi na kugana Mbonga Mbonga wano Muruganda yona region, yo eringa number 2 or number 3 where we're going to be